maisha ni safari, kila tua lina funzo. Lianza kule mbali Kibira, namba nane hood pale ghetto. Hali yangu ilikuwa so messy, hela hakuna, chakula hakuna, masomo bala, kila kitu kigumu, lakini bado siku kufa moyo. Nilitafuta kila form bila koma, nikaenda miadarati, thanks to my fans. Sikutarajia kama ingefanya poa, Mungu ni mwema, nikapata mwanga. Never in vain, machozi yakafutwa.